never changed his mind. Well, maybe, baby, I'm a fool for you. Mapenzi kipofu, kipenda maovu. Huoni, oh, love is blind, never seemed so true. When I'm broke, natumianga bro, please call me. Hakipiga naomba do, mbona kuna message natitumanga, send me money. To cut a long story short, yo, vumilia na mimi. Please don't leave me, don't let the money fool you. Sponsors just wanna use you. Namwambia mtoto wa mama siharibike, hana nishoni biashara tu. Na swezi mshibisha na panganga tu. Na mwezi ukiisha sina ujanja. Na renti kidishwa wanga blanda. Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Kwa dhiki mtalana ye kwa faraja. Ahadi yangu ndio hiyo. Kama pamoja tumelia, tutacheka pamoja. Wa uvumilia na mimi. Please don't leave me, don't let the money fool you. Sponsors just wanna use you. Toto wa mama usiharibike, baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Yeah, mali nimetoka na wewe.
Yeah. My only one.
Okay, sana icheza kabubu. Baby, no more talk, just do. When time come up, boo you. Take kwa chini uko juu. Forever be my only one. Tukiachana itaniuma na joku na niga. Na ngoza nichome aruke ndani ka super sub. Usiache it happen. Shikilie kasiri. Keep make it in life then. Kushikilie pia mimi.
You make me whole, baby. Don't let me go. Stay beside me. You make me complete. How will my heart beat without you? Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa.